quali, quali.
Eti kikush, 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 kiwake. Nina magun, 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 tuwake. Lutwende moon, kwa moon, kwa moon, tuwake. Basi seti kikush, 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 kiwake. Kingwai kiwake, ndio jicho zinyanye. Kingwai kiwake, ndo zangu zishike. Kingwai kiwake, ndo jicho zinyanye. Kingwai kiwake, mini ririme. Elpocha napenda kuwaka, utadhani ni fanis vile mina blaze. 247 na zijai zima wasewa nasema maji. Jali crazy kutoa mamoshi kachini juu niko jikoni mimi nazingati siwezi spend my money on a bee akiwa laeria ni tengati hiyo pesa narusha kwa soko naongeza stoko ya miadarati nimewaka na joy imewaka acha nijikul na sharubati kinywaji baridi shadidi uliza shahidi na jikil konyagi kaka ni mbogi mchoki mchoki juu niko solo napiga flashi seti kikush 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 kiwake nina magun 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 tuwake lutwende moon kwa moon kwa moon tuwake basi seti kikush 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 kiwake kingwai kiwake ndio jicho zinyanye kingwai kiwake ndo zangu zishike kingwai kiwake ndo jicho zinyanye kingwai kiwake mimi ni ririme elpocha niko gero ndani na movies shit nipate maziwa kwa arosho kama we ni dwenzi unapigwa tisa unatoka maziwa Crystal uliza kani kona mali nikamshoyo nikona mamali na deliver door to door kaja over witness utadhani ni njili bwana sifiwe mrazi aibiwe ku survive hudu naita akili bonsa lipigwa na skini niga na dhani nguvu ni kushona mwili unaambia damn give me your heart your love mimi namwambia leta kitu nigonge nudes azijai ni bamba shori kama kejani ni ukiwa ndede seti kikush 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 kiwake nina magun 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 tuwake lutwende moon kwa moon kwa moon tuwake basi seti kikush 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 kiwake kingwai kiwake ndio jicho zinyanye kingwai kiwake ndo zangu zishike kingwai kiwake ndo jicho zinyanye kingwai kiwake mimi ni ririme